Young mama, chicken. It's number one, baby. Bandi hub, kwanza toa swara. Safisha roho kuje kwa umengara. Ndaileta flow takam kwa unataka mbaya. Ukileta mandiro utateleza we ni fala. Weka yote nje chini minta kukip posted. Au mafalanki wa solo na wachai wote. Low key na mjini ni na cause problems. Nataka salamu leta jambo ni kugota. Do what you gotta do na ujua hakuna hongera. Jusquizika nairo iko na mambo kambotela. Lesuti ya kuzaliwa ya Cheryl Gabriela. Nyuma yake ongeza ni bahandi alikuwa Taylor. Nipa dondo niko Rauzenyo ni zaudu Bombo staki kuwa good Fuck it, I'd rather be rude Wesema mimba ya bore, got a good pum pum I'm a gangsta babe, na kushomi gaza full full Mischana ni doo, kani joker, you can't see me Kabla ni kupee, lazima ni kutax mimi Jua heta wako, kilewa na ye, make sure uzimi Body tea, then kakiti ni tight, couch umi Najom na ngoja chorus, kwani miudu Kuja na doo, sinats, I got the juice Vibe ni ile tu, stingo ndio ni Webeba lawama, mikita Kana ground ya wanare Senje tundia serikare Tukiwa ground magiz Mblaina na kula mabare Lukunza kiposh Maizanta kupiga court Kwa tunafanya hardcore Apa jua na kukitu saw Mrazi mperembe Mwache apo katikati ya korido Lafu mkembeshe the ting Motherfucker tu madom Boy ni fisi na stingo Nataka wagidom Yuki ni vunjaro na kuvunja mguu You party boy Niga ni light skin Na nadai ni mpesam Kijana na futanguai Anajiona badman Uki ni dai na pangamboki Kuchai, kani smutha wezi strike Weni kangetho ni fai Mini dingolo jugizani I see you After nime kuspecte tunadoza I see you Fuck you
The mix we got